Nami ngicela ukungigiyela, khala indoda ngempela, andluzeni ihawu lami nami ngikwazi ukuyivikela. Bafana nizodideka uma senginigiyela, phela ingoma ngiyivuma kahle mase ngiphuza ikheba. Chuna umacingwane undaba ezitha, unyandayo umkhonto, indoda eyabulala indoda ngezandla ibiphethe umkhonto. Mina ngindoda yamadoda, insizwa iphelele, manje wena usuthi uyangisabisa athi ngikuyekele. Indoda ezala umadla mini, indoda edla ngokuhlwa ngoba isuke iyozingela emini. Indoda eyajaha ibhubesi labaleka, indoda ethi makukhuluma kuthuleke ngoba iyesabeka. Umchuno umacingwane undaba ezithunyanda umkhonto umajolo enkomo muhle umunekhekhezela njengehlabathi zolwandle. Ungqulunga ndoda yamadoda, iyahlonishwa le ndoda. Eyi!
Khuphuka amacingwane!